Yes, you have a good.
Praise Jesus so much.
In a mass of Joseph neighbor.
Move on to greet your neighbor.
My God is every single one.
Wish them the better things. Which come from the Father in heaven and from His Word, from the seven spirits of the Lord. Yeah.
Yes, you was with you.
Praise Jesus so much. We're going to move on to welcome the main ambassador in our midst. That is the Holy Spirit. Who makes the fullness of the seven spirits
under
the seven eyes of God.
Like
we had Revelations 1 from verse
4,
that the words of the kingdom come from the one who was, and who is, and who is going to come, and which come from the seven spirits of the Lord.
We
thank the Holy Spirit, the messenger in our midst, on behalf of the Father and the Son, and the messengers who came with within his ministration, the holy angels, which are in the seven groups, where we heard of the seven commanders, Revelations 8 from verse
1
to
2,
and we look at the ones holding the weapons, Revelations 15 from verses
1
to
3.
Let's welcome that message on behalf of the Father and the Son.
Akasera akalungi kwongedde okutuwasa omukubeerawo okwo era nga tukuddiza ekitiibwa n'ettendo omutonzi waffe sebo kitaffe omuyinza ebintu byonna osingira waggulu eggulu n'okulaba mukulu lyonna n'ensinga bubiri leero wawandiika era omwoyo bwanyonnyola mu Yobu essula eyo ey'28 okuva olw'20 paka 28 tukwebaza kitaffe omuyinza ebintu byonna kubanga kankano tutunuulidde era olaba mukulu lyonna oyita mu kigambo kyo ekiri mu ggulu ery'okusatu bakolisa ekyokubiri essuula ery'ekkumi n'ebyonsooka paka olw'okutaano era weewaawo kwebaza olw'omwoyo asimbuka awo kale zarwaini bonakkirira eno okujja okukola omulimu najja mu biramu ebina ebyogerwako mu Ezekiel essuula esooka era nakkira mu baana ab'amafuta bakerubi okusinzira ku Ezekiel essuula ey'ekkumi n'alabikira mu bikondo by'ettaala era weewaawo nakka gye tuli ayo omwoyo mutukuvu okujjira ddala mu kale zarwaini bo gye walaga mu lubereberye essuula ey'omwenda tukwebaza kubanga omwomutukuvu oyo ne kankano atumiddwa era waali mu masekati gaffe nga tumwaniriza era nga tumuwa ekifo ekisooka otukulemberamu ng'ezadde lyo nga bwe kyawandikwa mu Baruumi eri essuula ey'omunaana olw'ekkumi n'ennya gyabakulembera omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda era twawulira mu Baebbulaniya essuula ey'ekkumi esooka ey'ekkumi n'esatu n'ekkumi n'ennya weewaawo bamalayika gye mioyo giweereza abagenda osikira obulokozi nabo tubaaniriza era nga tuwa ekifo kyabwe bo bennyini webalina okusinzira okuweerereza okutegeera Gabudeeri yakulembeddemu ekyo mu ntalo nga Mayika ali mu kifo ekyo omu ne malayika Abadoni ne malayika w'omuliro malayika w'okumanya okutwa bwyeba muwendo okuta bya muwendo twebaza kubanga kano mutanudde okukola buli omu ku mmwe nga tugenda mu maaso okusoma kwa leero n'okutegeera ddala era n'okulya ekigambo kya Katonda okubikulirwa tusobole okubeera abalamu mulengera Mukama waffe Yesu amiina. Yes, you have a zero.
Praise Jesus so much.
My name and voice.
By name and voice.
To be Ronald Hope Witness.
Also Ronald Hope Witness.
My name is Sumba.
Together with Pastor Bosa.
Where is a tweet from the moment you green up Manakatondo could you day?
Ministry we are called the new generation with the full knowledge of God. And its ministry, ministering in heavens and earth,
unto
the angels and all creations,
it's
to say that it's a national ministry.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much.
We
want once again to proceed on
to bring
knowledge unto all
people. For
God commanded the light to shine out darkness
and to
bring the aroma of knowledge
to
all people.
evumbe.
And then we shall be an aroma,
evumbe eryo kumanya,
the fragrance of knowledge,
eryaba obulamu,
unto day of life,
nga liva mu kufa nga lizukira,
and it comes from death into resurrection,
okuleta obulamu,
to bring life,
neryabo abazikirira,
unto they also get to be destroyed,
liva mu kufa,
and it comes from death,
kuongera okuleta okufa,
to bring death still to them,
neryabo abazikirira,
unto they get destroyed,
neryabo funa obulamu,
but unto they who get life,
kuleta evumbe eryo kumanya,
bring the fragrance of knowledge,
okuongera okukugumiza okumanya,
to continue to maintain the knowledge,
nabwe twawulidde nti musaala eyokuweebwa,
like we heard, we are in the prayer of being given,
era netuwulira nti tuteekeddwa okusaba nga waliwo okubikkulirwa,
and we heard that we must pray when there is a revelation,
nabwe twawulira mu ngere sura eya21:19,
like we heard in Proverbs 29:19,
mukama bwe yagamba bwati katusomeyo,
God said this, let's read there. Proverbs 29:19.
Omuddu taganya kubuulirirwa lwa bigambo, kubanga ne bw'ategeera talisaayo mwoyo. Alaba omuntu nti olaba omuntu ayanguyiriza ebigambo bye. Olaba omuntu ayanguyiriza ebigambo bye. Omusirusiru asuubirwa okukira ye. Alira omuddu we nga yeekanasa okuva mu buto bwe. Alimufuukira omwana ku nkomerero.
Proverbs 29:18.
Awatali kwolesebwa abantu bazikirira. Naye akwata amateeka alina omukisa.
Awatali kwolesebwa abantu bazikirira.
People are destroyed.
Era nga si kirungi okwanguyiriza okwogera.
It's not good to quickly speak out.
Newankubadde nga tulaba essaala
y'okugiven,
tetumala ganguyiriza okwogera.
We don't just quickly speak out.
Wabula tusooka ne tukkiriza okubikkulirwa.
We first accept to be revealed.
Awo ne tulyoka tweyongerayo okubanga tusaba.
And after we proceed on to be praying.
Tugenda kutunuulira nnyo okubikkulirwa okuli mu kigambo kye twawulira.
We're going to look so much at the revelation in the word we heard.
Kusaba okuli Matayo.
In the prayer which is within Matthew.
Tibutufunanga utuwemere yafe ya buli lunaku.
Give us our daily food.
Yes, we have to
praise Jesus.
Bigambo bino tuze tubitegereza.
These words we've been looking at them.
Iranga twala bimere y'omwoyo.
And we saw the spiritual food.
Mu Amos sura y'omunana.
In Amos chapter 8.
Olunyiriri olw'12.
That verses 12.
Ka 13.
And 13.
Iwali baawo enjala.
That there will be a famine.
N'ennyonta.
And a thirsting.
Enjala si ya kulya mmere.
Not a famine of eating food.
N'ennyonta si ya kunywa mazzi.
Not a thirst of drinking water.
Wabula ya kuwulira kigambo kya Katonda.
But it's for hearing the word of God.
Era nga abantu bali kugenda ku nsozi mu biwonvu.
People will stagger from mountains to the valleys.
Ennyanja n'olukalu.
And to the seas and the shores.
Nga banoonya ekigambo kya Katonda.
And they are looking for the word of God. But they will never find it.
Kigambo kino niwankubadde mu Bible mu ekiri.
Even though this word is within the Bible,
nayo wekiba tekirina kubikulirwa.
But if it's not revealed,
kisobola kola.
It can never work.
Tukyasembyeyo.
We last covered.
Nga ayogera nti yasingana ebigambo bya Mukama n'abirya.
And he said he met the words of God and he ate them.
Okusinzira ku Yeremiya 15:16.
According to Jeremiah 15:16.
Ne kubikulirwa essuula ey'omwe. Kubikulirwa essuula eyo ey'ekkumi.
And that Revelation chapter 10.
N'alaba ng'alina okulya ekigambo kya Katonda.
And he saw he had to eat the word of God.
Akiyise mu kubikulirwa.
It's passed through a revelation.
Naye olwa tugenda kwongera okubikulirwa obulungi.
Then we are going to be revealed more.
Ekigambo emmere yaffe bwe tufuna emmere ya leero.
This word that when we get our daily food.
N'ebyambalo.
And what to clothe.
Ebimu ku ebyo tugenda okugaziya leero.
That's what we are going to be broadening this day.
Okulabika nga tubisaba nga bwe kiguwaanidde.
To see that we've asked them as it's required of us.
Nga biriko okubikulirwa.
And they have a revelation behind them.
Naye nga tugaziya ekigambo ekyo.
But we broaden that word.
Kiri mu ssaala kye twasaba Mukama waffe okutuyigiriza.
Which is in the prayer we ask the Master to teach us.
Bwe twamugamba mu Luka 11.
When we told him in Luke 11. Luke 11:2. Let's read then. See?
Luke 11:2.
Luke 11:2.
n'abagamba nti bwe musabanga musabenga nti
katuve ku lusooka
awo Luka essula ya 11 olunyiriri olusooka awo olwatuuka bwe yali ng'ali mu kifo ng'asaba bwe yamala ku bayigirizwa be omu n'amugamba nti Mukama waffe tuyigirizenga okusaba era nga Yokaana bweyigirizanga abayigirizwa be n'abagamba nti bwe musabanga musabenga nti Kitaffe erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje otuwenga buli lunaku emmere yaffe ey'olunaku
twamusaba atuyigirize bwe tunaasaba
etuuka
n'ekkanyomero ke yatuwogereramu ekigambo
ekyotulina
osaba emmere ya buli
lunakunaye
twalaba emmere ey'omwoyo
ey'ekigambo
kya Katonda erimu
okubikkulirwa era
ne malayika avunaanyizibwa kubikkula ebigambo bya
Katonda
ng'akulembeddwamu Omutukuvu
and is led by the Holy Spirit.
Twagenda mu maaso okweyongera okutegeera
we moved on to continue to understand
emmere ey'omubiri
the physical food
ne malayika avunaanyizibwako
even the angel responsible of it
malayika w'ebipimo
the angel of the measurements
okubikkulirwa essuula ey'omukaaga
in Revelation 6
onyolwokuna n'olwokutaano
verses 4 and 5
Yesu yebazibwe
praise Jesus
kale n'olw'ensonga eyo
now because of that
tugenda kwongera ojiga ogaziya n'okubikkulirwa
going to broaden and reveal more
temisewe kisooka
first Timothy
sura n'ey'omukaaga
that chapter 6
olunyi olw'omunaana
verses 8
Timoseewo ekisooka essula ey'omukaaga n'olunyi lwa munaana naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala ebyo binaatumalanga
Yesu yebazibwe
praise Jesus
bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala
if we have food and what to clothe
ebyo binaatumalanga
let them be enough for us
kigambo ekyo kigazi
that word is very broad
era olwali tugenda kuba twongera okukigaziyiza ddala
we are going to broaden it so much
kubanga twawulira mu Bakolinso
because we heard in Corinthians
emmere ya lubuto
that the food is for the stomach
n'olubuto lwa mmere
and the stomach is for the food
mukama ajja kubizikiriza
God will destroy both of them
tutegeera nti emmere yo eba ekwatagana na bya lubuto
we understood that food concerns the stomach
naye waliyo ate emmere y'amaaso
but there is the food of the eyes
waliwo emmere y'amatu
there is the food of the ears
waliwo emmere
there is the food
gye batera okuyita dining y'abafumbo
which they usually call the marital dining
Yesu yebazibwe
praise Jesus
ebyo byonna nga biri awo
all that as it is there
kubanga Bible bw'emala okwogera
after Bible speaks
otuwe emmere yaffe ya leero
give us our daily food
omwomutukuvu agenda atematemamu emmere
now the Holy Spirit moved on broadening and marking out this spot
anga tuina we twawulira era
or we heard somewhere also
gira araba omukazi woku
wasikari he finds a woman to marry
afuna okuganja eri mukama
they gain favor from the Lord
emmere y'amaaso
the food of the eyes
ireina weyongerera netuukira ddala awalala
continues to reach to another level
awayinza okutabulira ddala ensi
which can trouble so much this world
Yesu yebazibwe
praise Jesus
pose okugaziyiza ddala emmere
maybe to broaden that food
Yesu yebazibwe
praise Jesus
kubanga twawuliranga n'okutu
for we had even the air it can even test what are you testing
Yesu yebazibwe
praise Jesus
so byonna tugenda kuba tubigaziya
all that we are going to be broadening them
Yesu yebazibwe
praise Jesus
that twawulira
and we heard
bonna bwe tunaafuna ebyambalo eby'omubiri
if we got the physical clothing
kale binaatumalanga
let they be enough for us
naye twagenda okwetegereza
but we analyzed
munnange ng'ebyo birina we bisula
and the foxes have where they sleep
n'ebinyonyi
even the birds
naye omwana w'omuntu
but the son of man
talina wasalubo ekyo nakyo nga kinyiiza
had no where he sleeps and that also hungers
munayo mmere y'amubiri gujeetaaga
that too is food of the body we need it
bwera wasobola okubeerawo ne weema
that there may be a tent
egenda okumuyambako empewo obutamufuuwa
which is going to help him not to experience coldness
kuba obutamukuba
not to be
n'omusana gulimu okumwokya
and even the sunshine not to heat him
bino byonna bwetaavu mmere ya bulinaku
this is daily food
naye nga egaziwamu ey'omubiri
broadens on the physical food
mulimu n'abaagala okutuula nga batambula
they also want to move as they are seated
kubanga yona bwe yatambula ennyo
for when Jonah moved so much
yemulugunya eri mukama
he began to complain to the Lord
ye mukama yamusitulako
but the Lord lifted of him
Yesu yewezi
praise Jesus
mubutuufu obwetaavu bwaffe mu mmere yabulina kubugazi
need in the daily food is very broad, even in the clothing. But we thought things ended right there. Friend, you want to move when you have something covering you, and you're seated and they are driving you.
Yes,
praise Jesus. When you move so much on foot, you reach a time and you complain. That's why our master told the disciples, go and tell of this man to give me of his donkey. Me too, to enter Jerusalem while I'm on a donkey.
Yes,
praise Jesus.
Our
master moved on to lighten for us many things. But without daily food, as long as you eat. But let me tell you, if you eat, get satisfied and sleep outside, what do you tell the Lord? And you spend all your years sleeping outside, not in a shelter. You begin to say, the clothing I got are enough for me, Lord. There is a revelation which is needed within that word. If
you're
going to get it within the Holy Scriptures, that we continue to pray well unto the Lord. For he warned us in James. James chapter 4, as he spoke this.
Yakobo esula eyokuna n'olunyiriri olusooka.
James chapter 4 from verse 1.
Entalo zivaawa n'okulwana kuvaawa mu mmwe. Si muno mu kwegomba kwammwe okulwana mu bitundu byammwe.
Nti ebitundu byaffe ebya buli
ngeri
birina bye byagala. Yes, you have
praise Jesus.
Era wano watuviiriddeko entalo ne Katonda n'eri
abantu.
Okwegomba kw'ebitundu ebyenjawulo.
The desires of the different parts.
Newankubadde waliwo okwegomba okutali kulungi.
Though there is a desire which is not God.
Kiranga tetukwanidde okuwaayo eri ebitundu byaffe.
Not worthy to be put and given to our parts.
Naye singa ofuna.
But if you get.
Tugambe omukyalo omu oba omusajja omu.
For example, one man or one woman.
Oyo kale akumalenga.
Let that be enough for you.
Kati ekiddako weri kusaba nti leeta n'omukazi w'okubina w'okusatu.
Now when they ask you bring the second and third one.
Gamba bampadde ebimmala oyagala ki?
Say they already gave me what is enough. What else do you want?
Weriiso oyagala ki?
You are what more do you
want? Whatever juice n'ofuna.
Last time you saw and you got.
Naye waliwo entalo ezikulukanga towadde bintu ebyo.
But there are battles which arise when you've not given those things.
Byebyetaaga.
And they needed them.
N'ofuna entalo eri Katonda n'eri abantu.
You get battles between you and God and between you and people.
Tuli mu Yakobo essula ey'okuna n'olunyi olw'okubiri.
James 4 verse 2.
Mwegomba so temulina. Mutta era mwegomba so temuyinza kufuna. Mulwana era mutabaala.
Abamu musala tutabaala n'onja kuli byabantu.
Some of us in prayer we meander and you grab other people's things.
And
you pull them to take them. But it wasn't necessary. But we needed to get a revelation. And we ask God and he gives us. And there is faith. Which comes from hearing and hearing the word of God.
James chapter 4 verse 2. Temulina kubanga temusaba. Musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi.
You hear what happens?
Temulina kubanga temusaba.
You do not have because you do not ask.
Ate bwe tusaba tetuweebwa kubanga tusabira bubi.
And when we ask, we are not given for we ask wrongly.
Oyogera nti Mukama ampe emmere yange ya leero.
Lord, give me my daily food.
Ninga nawe togimanyi.
You don't know your daily food.
Katonda ng'akuwako eyo
olubuto. And now God gives you the one of the stomach.
Kubanga okujomanyi.
For that is what you know.
And
you get aside, you complain, I have no house, Lord.
And once have you
but you ask one
government.
You even read the script, you never brought
anything.
If you get what to eat and to clothe that enough, you told me you want a shirt and a clover.
Broaden,
you don't have a revelation, you're dying. That's why he said you don't have because you don't ask. You ask when the eyes have and need something to see. That they will even need children. And the eyes to admire children of other people. But if it was revealed that to his food of the eyes, he would have asked for it. He's the one who gets a place and they admire another's television. And they want to hear the news on radio. But they don't know the food of the ears. But they don't know that even the ear has tests. A sense of testing. Test the words. It wants to eat. But we don't know that. We thought food is for the stomach. But within scriptures, God went on to explain other kinds of food. These another ones to eat and they are always lasting. When they last, and they told you get the other. And
you said
that now if you eat, sleep well then. Don't argue about else things. And now why are you struggling within your bed? You got satisfied, you ate your food, it's enough. But now you're struggling within your bed yourself. We understand things differently. Now you've gotten clothing. Don't shoes, walk barefooted then. If it's not among things to be clothed, let's put it off. The moment you place your feet on
the
ground, you begin to complain, where is the shoe? The feet is complaining. Remember, these are your parts, they all join together and each sends on the brain what they want. Don't mind
your
idea, you got your daily food, it is enough for you. That's where they've captured people and they're in the synagogue serving and they have even nothing they have.
And
the master went on to quote them the scriptures. Let's not leave them when they're just short like that.
James chapter 4 verse
3.
Musaba ne mutaweba kubanga musaba bubi. Mulyoke mubikoze okwegomba kwammwe.
Atoya yagala okusaba ko atena yali nabi. Bwaba bikulidwa atali na kyayongera mu ekira.
One who is revealed to ask they also add in other things when they ask.
Ayagala bikozesa mu ngeri yembi.
You want to use them wrongly.
Atene mu Yakobo esula eyokuna n'olunyolo okuna.
James 4 verse 4.
Mwabakazi abenzi. Temumanyi ng'omukwano gw'ensi bulabe bwa Katonda.
Kati awona agamba bwo yagala bikoza bubi
malala. If you want to use them wrongly,
fuse mulabe wa Katonda.
Become an enemy of God.
Bino bitu bwo bikoza mulamu buno ne mukuweereza.
These are given us to use them in life and for serving God.
Yesu kubeera ba malala.
But not to be with pride.
Kati asobola kutuyamba mu kusaba kuno.
One who can ask, help us in his prayer.
Baromi esule yomunane mwogera ko bwe.
Romans 8 speaks of him like
this. Mu mukaga.
Verses 26.
Abalumi esula eyomunana.
Romans 8 verse 26.
Era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo we kuli kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala.
Yasobola okutuyamba wano.
The one who can help us here.
Omwoyo mutukuvu.
It is the Holy Spirit.
Kati musala y'okuweebwa kuno.
Prayer of this being given.
Tugambe kupatiye ebyetaago byaffe.
For example, part of our needs.
Bunafu ki bwayinza okutuyamba?
What weakness can he bear for us?
Yagamba.
He says.
Nti mu Yokaana essuula y'enkaaga ey'omukaaga onyolo enkaaga mu
Yokaana. In John 6 verse 63.
Ayogerwako nti ngeri bw'ati gy'asobola okuyamba.
It's spoken of that this is how he can help us.
Yokaana essuula y'omukaaga n'olunyiriri olw'enkaaga mu essatu.
John 6 verse 63.
Lugamba nti omwoyo gwe guleeta obulamu ombiyite kuliko kye gugasa ebigambo byembagambye gwe mwoyo bwe bulamu
nti ye omwoyo omutukuvu
that the Holy Spirit
asobola okusinzira mu bigambo bino n'atubikkulira
and based within his words and revealed to us
n'agaziya ne tutegeera bwe tunaasaba
broadens and we understand how we shall pray
yuvula banwayo kye kimu kyagenda okukola
that is where that thing is going to be doing
nti newankubadde wasoma mu Matayo mukaaga
that even though you read in Matthew 6
ne muluka 11
and in Luke 11
nti mweyatulagira okusaba emmere ya leero
when he commanded to ask for the daily food
emmere ya buli lunaku
the daily food
ate era omwoyo omutukuvu asobola okugenda mu maaso
The Holy Spirit can move on to broaden and teach you how to pray within that. And he bears witness what you've not been understanding.
Yes, he
praise Jesus.
Amen.
And he broadens 1 Timothy chapter 6, verses
8.
If you get what to eat, and what to clothe, let them be enough for you. Now we can come and help us to understand what kind of eatings we need. And he broadens that for us. And then he helps us to pray well as we ought to. And he moves on to teach us how we shall be doing it.
Yes,
praise Jesus. That's why it comes back in 1 Corinthians chapter 2, that verse
9.
And he's spoken of these words.
First Corinthians
chapter 2 from verse 9.
Naye nga bwe kyawandiikibwa nti, eriiso bye litalabangako, n'okutu bye kutawuliranga, n'ebitayingiranga mutima gwa muntu, byonna Katonda bye yategekera abamwagala. Naye ffe Katonda yatubibikkulira ku bw'omwoyo, kubanga omwoyo anoonya byonna era n'ebitategerekeka ebya Katonda.
Kati omu omuntu kuva agenda maaso n'otuyamba.
The Holy Spirit moves on to help us.
Katonda bw'aba ayogedde emmere ya leero.
God has spoken of the daily food.
Ye omu omuntu kuva asobola okujja n'agimenyaamenyamu n'atutegeeza.
The Holy Spirit can come and break it and make us understand.
Nga bwe yasoose okutegeeza nti waliyo emmere ey'omwoyo.
That the first told us there's a spiritual food.
Y'ekigambo kya Katonda.
The food of the word of God.
N'agikwatako.
And he handled that.
N'ajja ne kweno ey'omubiri.
And he comes even the physical food.
N'agenda gigaziya olabe bw'efaanana.
Going to broaden it and you see how it appears.
Otuuka osabe bulungi nga bwe kikugwanyi.
And you reach, you pray well as you ought to pray.
And
he will teach you how you will use the same things. Like we first heard. That is also getting the tithe and the offerings
to
help the others to get out of poverty. All that we had to learn them.
For
he spoke that among us they shouldn't be a poor person. According to Deuteronomy 15, from verses 1 to 10.
Yes,
praise Jesus. Now, because of that, our master tries to reveal us these words as he passes the Holy Spirit. That we may have all what we need. Like you see in the Acts.
Church,
they were able to each one to get whatever they needed as each one's need was. And it was used in goodness. And it had been revealed to them.
Yes,
praise Jesus.
Mm-hmm.
We are in Matthew 21. Verse 22.
Matayo essula y'abirimu emu n'olunyi lw'abirimu bbiri. Ne byonna byonna bye munaayagalanga nga musaba nga mukkiriza munaabiweebwanga.
Yes,
praise Jesus.
Nti byonna bye munaayagalanga.
Everything you've been need of.
Nga musaba.
As you pray.
Bwe muteekako okukkiriza.
If you put on faith.
Binaabaweebwanga.
It will be given you.
Ekinyusa ekyali mu kintu kino.
The main intention and main thing in this thing. Scripture is the faith. Not just praying. But what is called faith.
Yes, he was
raised Jesus.
For
when he explains in Romans, Romans
10:17,
explains how faith can come within a prayer. Let's go and get this faith. And we don't just believe. Now I ask a car. But you put on scriptures why you ask for it. And what do they mean?
Yes,
praise Jesus.
Get
the faith which is from the hearing the word of God. Let's go there and hear. Romans 10:17.
Kale okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda.
Yes, he was
raised Jesus.
Nti newankubadde yagamba bwe munaasabanga nga mulina
okukkiriza.
Kyonna kye munaamwagala kinaaba
kukola.
Nga mulina okukkiriza. Okukkiriza okwo kuvudde mu kuwulira ki?
Faith has come from hearing what?
Tokkiriza bukkiriza n'ogakati.
Just believe and say now.
Kensabye omusajja omumerika ajja.
How I've asked for an American man is coming.
Kivuddeko kiba kikugambidde wa?
When were you told of that?
Mu byawandiikibwa
ki? In what scriptures?
Ubango kukiriza mukama afi kwatusaba.
For the faith the Lord Jesus asked from us.
Oluvanywa lw'okuwulira ekigambo kitugamba.
What is what tells us?
Kigaziya kitya?
It, how does it broaden that?
Nyinza okuja ekyawandiikibwa.
I may bring out a scripture.
Kimu Isaiah.
Which is in Isaiah.
Tibwagamba abamawanga bananyonsanga banandiisanga.
That you say that the Gentiles will feed me and will bless me. Njagala
omusajja ava mu bamawanga.
I want a man who comes from the nations.
Njagala omukazi ava mu bamawanga.
I want a woman from the nations.
Kukiriza aliwo n'ekyandiko ekikubaki.
I have a faith that you have. Is scripture backing you for that? Just follow, you entered in faith. And even the patience and the motives behind are spoken of.
Yes, he was
praise Jesus. That is why he has told you. In verses 19.
Balumi esula eyekumi. Matayo esula yabiri mwemu.
Let's begin from verse 18.
N'olunyiriri lwa kumi na munaana.
Matthew 21 from verse 18.
Awo enkya bwe yali ng'addayo mu kibuga, enjala n'emuluma. N'alaba omutiini gumu ku mabbali g'ekkubo. N'agutuukako n'asanga nga tekuli kintu, wabula amalagala ameereere. N'agugamba nti, tobalanga bibala emirembe n'emirembe. Amangu ago omutiini ne guwotoka. Abayigirizwa
Let's first analyze. Where did this man get the authority? What first understood was one thing. All creations understand. He never did it with magic. And the fig tree ceased to have life, it went back home. Even though it moved to explain what concerns us. But he knew, according to Job 12, from verse 7 unto 10, or 12, and he says, ask the animals, they will explain to you. Ask of the birds. Ask of the ground. They will explain to you. He knew they understand. He knew numbers 22.
If
you speak with a donkey, it will hear you. He understood properly Romans. Romans
8:18.
And 22. Creations are interceding up to today. Even Ecclesiastes chapter 1, he had read of it. That the creations are tired and wear
out.
He never had faith, he just falls there. He went to speak with the fig tree and he understood it. And the disciples said, we don't understand this man. Even trees hear him.
He
never knew where he was getting the faith. He was the one within the scriptures. And he was hearing himself. And he believed himself.
Bible
says, if we reject him, he can never reject himself.
Yes, he was praised.
What has this man done to the tree?
He did to the tree.
And he had a faith that these things and the trees that make the hear. After hearing himself through the scriptures, for they all speak of him. Like you heard in John 5, verse 39, that we look through scriptures, hoping within them the
return,
but they all testify of his.
yekigambo.
He is the word.
Naye agambe okukkiriza kuva mukulu n'okulya ekigambo kya
Faith comes from hearing and hearing the word of God.
Yali yeewulira kyetugezaako kuga.
He was hearing himself is what we are trying to say.
Okuyita mu byawandiika.
Through the scriptures.
So mutite agenda ina akugamba bugambi.
But we never went to tell the fig tree just.
Ati ne bino bye twetaaga emmere ya bulijjo.
Yes, we need the daily food.
Egasi wamu bwe tunaamala otutegeera ebyamalibu
ebyo. After understanding.
Tusaba n'okukkirizanga mpulirire ekyakukama kigamba bwe kiti.
Pray with the faith when we hear the word say this.
Bwe ngamba ningenze saba mmere ya leero.
When I serve God to ask the daily food.
Specifying an ingambe yorubuto.
I can specify that the food of the stomach this time.
Sindira kuchani kwa chini.
According to this to the other.
Sikuvayo nendo zana sabi mbele yari.
Not to come out here.
Yona na jisabi nisabi na mumu.
I ask every food.
Yeah, maso na jisabi yoku.
I ask for the eye, for the ear. No.
Anto jatura ukirizen na yoku.
For you sit there and you believe, you have faith that can believe that even the ear food has been given you.
Katuo yongere yo.
Let's move on.
Tuli Matayo essula ya 21 n'olunyiriri olw'ekkumi n'omwenda.
Matthew 21 verses 19.
N'alaba omutiini gumu ku mabbali g'ekkubo n'agutuukako n'asanga nga tekuli kintu wabula amalagala ameereere n'agugamba nti tobalanga bibala emirembe n'emirembe amangu ago omutiini ne guwotoka.
Tobalanga bibala emirembe
bear fruits forever. But it understood it. In Ecclesiastes, the tree was already weary. And it got tired of the human being. And it refused to bear fruits. When its master came, he told it, all these will never bear fruits. And it decided to go back home.
Abayigirizwa bwe baalaba ne beewuunya ne bagamba nti omutiini gwotose gwotose gutya amangu. Yesu n'addamu n'abagamba nti mazima mbagamba nti bwe munaabanga n'okukkiriza
Jesus, because we have that faith. You know,
I have to go and feel the tree you're going to dry by faith. It was not supposed to be like that. We would have done that all days. But they were held and stuck on things that they're in faith.
Even though you want
to speak with the lake,
there
are scriptures speaking of that.
Like
Job 38.
And
it dried the water to be like a rock. And to speak with the creatures within it.
That
God put borders for them according to Proverbs 8. The madness of this wave so humble down, I want to move on you. I know you hear and you understand. Here you parted water and the Moses passed over the dry ground.
I'm
going to walk on the water.
Faith
comes from hearing and hearing the word of God.
The things
we need would have been very easy. But the problem, faith to be revealed to you. What are you going to ask? It has what scriptures? Angels of the measurements we heard of. Who work on this? They are there to fulfill the word of God. If we could be able to speak them out,
then
they would have been ready to fulfill them. Let's move on.
Tuli Matayo essula ya 21 n'olunyiriri lwa 21.
Matthew 21 verse 21.
Yesu n'addamu n'abagamba nti mazima mbagamba nti bwe munaabanga n'okukkiriza nga temubuusabuusa temuukolenga kino kyokka eky'omutiini naye bwe muligamba olusozi luno nti sigulibwa osuulibwe mu nnyanja kiri kolebwa.
Ndwacho olusozi lusoboka.
Why is it possible the mountain?
Ngenda mukubikura musanga.
I got Revelation 7.
Enda malaika bakute ku nsonde nyezi.
I saw angels on the four corners of the world.
Ndwacho olusozi kino kiri mu.
I tell them the mountains are within you.
Olusozi baruje mukubo lyange. Bange njaga kuita u.
Let this mountain be removed from my way if I want to pass here. You don't put it in doubt. It means what? The scripture you've read, believe and know the ones within it. If you don't have an evil motive behind, there's one who wants to speak the matter to go away to go approve how he's a great man. He goes to show that the mountain, I removed it from here. And many times, if you go to do that, you even take people to witness it.
And
God says that upright. You know, some of the things the master did, most of the one they call the first miracle he performed, when he was making this wine. There is another word, put him in a wrong timing. But remember, he had to fulfill a scripture. And he had to do it within faith and not to be by command. I don't know if you understand. So say you can raise the dead. And you say, I can. I'm going to raise them. How can you despise us? Are you in the faith or in the command of a human being? You go and you stretch your hand over the dead corpse and it refuses to raise up. You must know the angel of death to tell you to
bring back.
And you walk with the spirit of the council and the angel of
death.
Whether you are a reason for this person to be resurrected. Don't just fall on two things. That's why know that every dead person Jesus raised them.
You
must enter into the right faith. As we pray, we must be first revealed the word of God. As the Holy Spirit has helped us. After accepting the rebuke of the Lord. Which spoke in Proverbs 1:23. When you accept my rebuke, I will pour my spirit upon you. And
it
will draw you to understand my words. Even though God speaks them like that, we cannot understand them. If you get the daily food,
and
you get what to eat and to
feed,
we've not understood what is spoken. We've just heard it. But to understand those words, it draws the Holy Spirit to come and broaden them. Let's move on with Matthew.
Tony Matayo Esula, Yabidi Mwemu.
Matthew 21:22.
Nabio Bimunayagalanga, Gamusaba, Gamukiriza, Munaviwe Wanga, Nayingira Muyekaro, Bakabona Bakuru Navakati, Navantu, Neva Jajari, Gaigiriza, Neva Gambanti, Buinsachi, O Kozavino,
Buinsachi,
authority. Thought perhaps he had the witchcraft spirit.
Tuli Matayo, sura ya 21, olunyi lwa 23.
Matthew 21:23.
Ani yakuwa obuyinza buno? Yesu n'addamu n'abagamba nti, nange kambuuze ekigambo kimu. Bwe munakinzivuunula, era nange n'ababuulira obuyinza bwe buli obunkoza bino. Okubatiza kwa Yokaana kwavaawa muguru nanti kimu bantu.
Mubuzani yakuwa obuyinza.
They asked him who gave the authority.
Naye ababuuzizza.
He has asked them a question.
Omaendo yangu irizanga kudda.
No, never quicken to answer.
Wanga answer.
For answer. Some of the answers are not required among the evil people.
kubanga bagamba nti omubi muwenge ekitamiiza atamiire dda.
For they say, give the evil one what is maddening that they may get more drunk.
Kati waliwo lwataddangamu nga tekyetagisa mmere y'abaana tamalaga gye
wabuwa.
Tuli mu Matayo 21 n'olunyi lw'25. Ne beebuusaganya bokka na bokka ne bagamba nti, bwe tunaagamba nti mu ggulu, anaatugamba nti kale kiki ekyabalobera okumukkiriza? Naye bwe tunaagamba nti mu muntu nti mu bantu tutya abantu
nga tubawaayiriza nti bye bawa Yokaana obwo obuyinza
kubanga bonna baamulowooza Yokaana nga nabbi. Ne baddamu Yesu ne bagamba nti tetumanyi. Naye n'abagamba nti era nange sibabuulire. Obuyinza bwe buli obunkoza bino.
Ninga jukira ekyakyogedde ayingidde munda.
But remember he has spoken that as
Ninga abayigirizwa bali amaze banyonyola obuyinza gye buva.
But he has explained the disciples where authority comes from.
Singa banasooka okukkiriza ekigambo kya Katonda.
If they first believe his word, that is the Lord.
Abatuukiriza emabega gye bali.
The one who fulfill it behind are there.
Ye twawulira mu Zaburi 10:3.
The ones we heard in Psalms
19:22. Nti bamalayika abatuukiriza ekigambo kya
Katonda. Angels who fulfill the word of God.
Yes, we
praise Jesus.
For
when he speaks with a tree, the angel
of
death immediately came to take this tree back home. Why do you think he wasn't working alone?
Yes, we
praise Jesus. Now let's think so much. The things we need, heathens yearn for them so much. God knows very well we need them too.
You know, TVs, the television,
radios, the phones,
the
shoes, the clothing,
eating
of different types. He knows we need them.
But to
seek the kingdom is what can reveal to us those words. Let's go to Matthew 6. Verses 31.
Matayo isuleyo mukaga n'olunyi lw'asatu mu lumu.
Matthew 6 verse 31.
Kale temweraliikiriranga nga mwogera nti tuli lyaki oba tulinywa ki oba tuliyambala ki, kubanga ebyo byonna amawanga biganoonya.
Banoonya ebyo.
They are seeking for such things.
Bagenda mu marogo.
And they go in witchcraft.
Bakola nnyo nnyini.
And they work so much.
Ne bateebaka ekiro n'emisana tebibaka bakola.
Day and night they are working.
Naye yagamba bw'ati.
He says like this.
Kubanga kitammwe ali mu ggulu amanyi nga mwetaaga ebyo byonna.
Amanyi ebyo byonna tukola.
He knows we need all those things.
Tubyetaaga byonna bye balina abamawanga.
All what the pagans and the Gentiles have.
Ng'oggyeeko ebibi.
Besides the evil things.
Ebirungi byonna bye balina.
All the good things they have.
Amanyi naffe tubyetaaga.
The Father knows what we need them.
Bwe bavuga mmotoka amanyi nga tugenda.
When they drive cars, he knows what we need the cars.
Amayumba amalungi.
The good houses.
Ee, nyine akimanyi tugenda.
He too we need and knows we need them.
Naye obuzibu bwaffe bwe wano.
The problem it comes from is here.
Tuli Matayo. Matthew 6 verse
33.
Naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna mulibyongerwako.
Munoonye obwakabaka,
seek the kingdom,
n'obutuukirivu bw'obwakabaka,
righteousness of the kingdom,
bisigadde bibongerweyo.
The rest will be added to you.
Kati jukira bwakabaka bwa Katonda.
Remember the kingdom of God.
Kwamusomako nga mwoyo
mutukuvu. We start to give is the Holy Spirit.
Ebyogerwa ku bwakabaka bw'omuggulu n'obwakabaka bwa Katonda byawuka.
Talking of the kingdom of heaven and the kingdom of God differs.
Yes,
praise Jesus.
Kubanga ayogera mu Matayo 12:28.
Speak in Matthew 12:28.
N'agamba bw'ati.
And he says this.
Matayo 12:28. n'olunyiriri olwabiri mu omunaana.
Matthew 12 verse 28.
Naye obanga nze ngoba dayimoni kubw'omwoyo gwa Katonda, kale obwakabaka bwa Katonda bubajjidde.
Yes, he was praised Jesus. Yamanyi nti omuntukuvu aba ali masekati.
You know, when the Spirit is up in our midst,
tumubikulirwa
and we are revealed of him.
Tumubulira abalala.
We preach to others.
Nayongera yokubabikulira eby'omuguru.
And he continue to reveal them the things of heaven.
Ate kakano nno ebisigadde babisobola tuwimwa.
Now the rest can be given us.
Tumanyi obutuukirivu bw'okukola kw'omwoyo mutukuvu.
When we know the righteousness of the working of the Holy Spirit,
nafe tubutambulira.
And we do move within it.
Kino abamawanga bibayanira.
These the pagans yearn for.
Katonda asobola okubanga bitugattako.
God can add them unto us.
Bwetubisabanga tulina okubikulira.
If we ask them and we have revelation
to
the faith of the word of God.
That's
why it speaks in this verse. Matthew 7 verse 6.
Temuwanga mbwa kintu kitukuvu. So temusulanga lulu zamwe mu maaso ga mbizi. Zireme okuzirinyirira n'ebigere byazo.
Kituufu nti omuntu kuva asobola okuwa abantu.
The Holy Spirit can give people.
Yes, he was
praise Jesus.
Era nga ne bamalayika bandibadde batuwa bubi.
And even angels will have been freely giving us.
Naye abantu abayitibwa embwa.
But people called dogs.
Abantu abadda mu kusambize n'obulogo.
People who went to witchcraft and sorcery.
N'obwenzi n'ebikolwa ebiringi.
Even adultery and things like that.
Abantu abali basoose ne banaazibwa n'ekigambo.
People who had first passed with the word of God.
Ne baddayo ne beefurugwa mu bintu ebigambo ebitategeerika.
And backslid back into things they don't understand.
Ng'embizi ezeyo ne yeevurunga mu bichafu.
Like a pea and a swine which has gone back to its mud.
N'agamba kati ekiragiro kino tekyali eri ffeffe.
And he said this command wasn't only unto us.
Kitaffe yali agezaako okwogera n'omwoyo mutukuvu ne bamalayika.
Father was trying to speak with the Holy Spirit and the angels
ab'obugabirizi
of the provision.
Temumala gakwata bintu by'abaana bange kugabira buli omu buli omu.
Not to just get things of the children, to just give each person.
Oli amala okubikulirwa afuuke omwana wange.
Let someone first get revealed to become a child of God.
Akulembere omwoyo wa Katonda.
Then they'll be led by the Spirit of the Lord.
Olwo nno mulyoke kakano mumuwe.
And then you will give such a person.
Okuwobuwa.
To freely give.
Ovuddeko abamawanga be banoonya mu bugumu.
He says what the pagans seek for in toil.
Ne mu mbeera embi.
And especially if they are not good.
Tuli mu Matayo essuula y'omusanvu. N'olunyiriri olw'omukaaga.
Matthew 7 verse 6.
Nti temuwanga mbwa kintu kitukuvu, so temusuulanga lulu zammwe mu maaso ga mbizi, zireme okuzirinyirira n'ebigere byazo, ne zikyuka okubaluma.
Ojja kuwa omuntu balumuwa ebintu byo,
give someone your things,
abikozesa okuyigganya obwakabaka bwa
Katonda.
Gamba, osooka kubawa.
No, don't first give them.
Nabo babinoonye mu ngeri zaabwe bamanyi naye ebyokubawa obuwi.
In the way they know, but free to give them.
Kubulira kanisa twali tulina okuweebwa
obuwi. Let me tell you, church, we are to be given freely.
Kubanga ekiragiro bwe kyali.
For the command was like that.
Who wants to step ku mulimu gwe wantuddengawo kaseera buseera.
Even if you don't
wish to
join, you would have sat just minutes and customers are already arrived.
Naye olw'okuba bw'omala ozifuna bw'otyo, oteeka pulogulaamu z'ekkanisa zibaamu ntono okukungaana wamu ng'ekkanisa.
Because after gathering and getting the program of the church reduced.
Mojjamu okugenda beach,
if you
think
programs are going to the beach, you have the money to fly to nations. What have you given you? Are you using it wrongly?
And you have
been revealed in the word of God,
and
you hear the voice behind every miracle done to you. For every sign he performs, it has a voice.
Commands
given you how you're going to be using it. And though the physical food eatings, they do have commands. Television and you are on it, even the time of God, you consume it on it. And your eye is keen onto the television, nothing else you're doing. That's why you ask them if you will be
read.
You are revealed. And you use them for your evil motives. How many has God given and they have rather gotten stubborn of what they have been given? What happened? We got them after praying so much. You fast so much. Sometimes we ask from them who are not God, the thieves and the robbers who are led by the devil.
So the
earth and its fullness is of the Lord.
Therefore,
the thief is still some and gives his own people. You get them from the devil. You and him are both thieves and robbers.
But
the one who joins with the thief, both of them become one body. Matthew 7, verse 7.
Musabe muri wewa.
Tusabe tulikolachi.
We ask and we shall receive.
Eche lakiro kyabaddeke nti bwe tusabanga.
But the command was that only us.
Tulina okukkiriza.
We must have faith.
N'okukkiriza okuva mukuya n'okuli ekigambo kya Katonda.
Faith comes from hearing and hearing the word of God.
Atojja buzindi kusaba.
Don't just call that praying.
Ukimanyi bulungi.
You know very well.
Waliwo abasaba esaala ezitaagaza.
That they will pray prayers which never benefited.
Wakisoma mu Isaiah mekeyo.
We read it in Isaiah.
Abirimbeka.
Isaiah 26. Isaiah 16.
Basa banabo.
Isaiah.
Abirayo ne basaba ne basaba ne basaba.
They prayed, and they prayed, but there was no salvation in their prayer. Let's go and look at that.
Isaiah 26.
Isaiah
26.
Isaiah 26 verse 16. Mukama lebalabye ennaku lwe bakujjidde baafuka okusaba okukangavulako bwe kwali ku bo ng'omukazi ali olubuto ebiro by'okuzaala kwe nga binaatera okutuuka bwalumwa n'akaaba ng'abalagalwa bwe tutyo bwe twabanga mu maaso go
omutukuvu yabiraba.
The Holy Spirit saw this.
N'agamba Mukama.
And he said, Lord.
Abantu bano nabalaba lwe balaba ennaku lwe bajja okusaba.
People saw this phrase when they came.
Balyoka bayiwo okusaba kuli kye basanze.
Forward every kind of prayer they found.
They
prayed and they prayed.
Osingana mulokole nga tayibirizaamu wadde ekiika.
Born again and they can't
amalusu.
Pause even to swallow
something. Yesu olwaleero. Okusaba. Okusaba. Taina nabudde kumira.
Have no time. But there's nothing like faith in the prayer.
What is
faith? There are no scriptures
of
the word of God.
Yes.
In Isaiah we are like foxes and we are there shouting. And we prayed and we panted with pain as Jesus as if you feel going to give birth and you want something. And he says, you waste your time.
You
receive, just pray like that. Don't remember prayers of they who don't hold God's laws are detestable to him. Just come and pray like that. Pray.
He's
up on the pulpit. Pray. I pray what? Everything coming in my head. How could the faith be within my prayer? But there is no scriptures within
it.
There is no word of God.
Isaiah 26 verse 17. Twazaala mpewo tetwaleeta kulokola kwonna mu nsi
twamaliza tewali bulokozi.
We end up with no salvation.
But buddhism.
Now listen.
Sala ya Katonda omulamu.
The prayer of the living God.
Beramu okukkiriza.
Within it there is faith.
Kuva mu kuwulira.
Which comes from hearing.
Okuwulira ekigambo kya Katonda.
Hearing the word of God.
Era oba okiwulira mulinga omwoyo akikuleetera bw'osaba.
Hearing the spirit bring ye as you pray. When you pray a prayer like that,
it
can work without even a sacrifice. The prayers you've been praying with sacrifices attached, they have not been in faith, they have been heading to the devil.
You
shall see of they who pray prayers like that. They even put sacrifices.
For
the devil, there's no faith there.
ogenda bugenzi musabo n'odwa n'oyogera
byoyagaaliyoebyandikwa
byokwotinga musabo
you quote in the scriptures within the shrine.
olina tteekako butesi
sadaakyate
kibagamba nti kati ate awuyingidde mu buzibu okukkiriza sitaani nga kalanga olususu
ngaakuweebyanti
wayingidde mu kusiba enaku
40
kubanga abawakanye n'omwoyo agaba
obugabalinganga
atusabye saddaaka emabega
wakiye
ng'asabayo okukkiriza
tuli mu Isaaya essula ya 26 n'olunyiriri lwa 18. So n'abatuula mu nsi tebagudde abafubbo bali babalamu. Twali lubuto, twalumwa, twazaala mpewo. Tetwaleta kulokola kwonna mu nsi. So n'abatuula mu nsi tebagudde.
Tebasobola kugwa eri Mukama
bakankane.
Bakati okusaba kwonna ekkanisa kwemaze ng'esaba
emyaka egiyise.
Ne tulyoka tulaba ate bwe yeyongera
okwonoonera.
N'okugenderi sitaani bafune.
Amaanyi g'ekizikiza bafune ebyamagero. Kiraga
nti okusaba kwe twamala ebbanga eri
lyonna.
Tekwalinga mukukkiriza okuva mu kwera n'okola ekigambo
kyonna.
Tubyogedde oluvannyuma lw'okuba nti twagala okugenda mu buziba mu kigambo
kiri
mu Temesewo ekisooka 6.
Mufuna
ebyokulya n'ebyokwambala bibamalenga.
N'ategeeza
nti bwe watali
kubikkulira
tuzikirira
ate
nga tetusobola kusaba nga bwe
kitugwanira.
Tusabako olumu kitundu.
Mpozi
n'abamu obutasabira
kwetta.
Matayo essuula ey'omusanvu n'olunyiriri musabe muliweebwa, munoonye muliraba.
Tunoonye tulikola ki?
Let us seek, we shall find.
Akati odda ku lusozi n'onoonya.
Now you get the mountain and you seek.
Yes,
praise Jesus.
Era kati awo wagenda ngeze kunoonya Mukama anja kumulaba.
I seek the Lord. I'll find
you.
You are God.
Naye nga yatutegeeza bulungi
Proverbs 8:17
abamwagala n'abanyikira
okubutereevu
basobola
okum
naye
bwe
bamulaba bamwekenneenye
okusinza
byatutegeeza mu Yeremiya
29
kuva ku lw'ekkumi mpaka 12 tulina
omwekenneenyenaye
tutya
osinga ku Isaaya 34:16
atugamba munoonye mu kitabo kya Mukama
musomekubanga
omwoyo yakunganye
Yesu
yebazinaye ekizibu kye
twesiŋŋaanakunoonya
era wayawulako ngenze noonya
Mukama n'okungabirira
ate musabe
and the other, what is it? Matthew 7:7 let us knock, they will open for us. What opens the doors of the Lord? What is that key? As long as you pray within the word of God, you can open doors. When he reaches the door in Isaiah 63, he was asked, who is you knocking?
He said, I
will speak righteousness, which comes from hearing.
okukkiriza ekigambo kya Katonda,
believe the word of God,
era nze ohamanyi okulokola,
me who is mighty to save.
You
cannot open with your knocking, with your physical knocking today. That's the way straight. And you got a physical door. And you say, I'm on your door, O Lord. Even one person sang, this young mad person, that the Lord, you say that you open. The one who opens, you enter, but my home is always not even closed. Who is that? He was even caned. He was given a punishment in the revival band. And he was caned. But that was showing him what will happen to him on hell. Opening, they thought and said, opening what? He was speaking of opening our hearts. Like he speaks in Revelation 3:16 and 20. He's on our hearts knocking. But faith is what opens the heart. After hearing the word of God. For in Romans 10, he said, person believes his heart. But after they have heard the word,
it
knocks through preaching and through teaching. Praise Jesus. Now we shall not go and knock through scriptures to open the doors of heaven. It's what he wants to hear.
Bible
tells us in Daniel, the time they heard the words spoke, he had quoted the scriptures. Daniel 9,
the
angel Gabriel was swiftly sent and he told him, because of your words have come to you. But he had pocket scriptures and explained to the Lord. Gabriel answered and told him, because of your words, that's why I've come to you. He knocked with scriptures. But now you're knocking physically.
7:7.
Knocking, Lord.
You
put on the strength of food, so much strength. They told you not by power, not by your mind. It will be by the Spirit of the Lord.
But
strength is not to cause God open. Let's move on. Matthew
7.
Matthew 7, verse 8.
Kubanga buli muntu asaba aweebwa. Anoonya alaba. Eyeyanjula agulirwawo.
Ennyanjula yo okino kyegendeza n'ensaba yo.
You must be careful of how you reduce yourself with your prayer. Even the way you're seeking.
Buli anoonya mu ngeri yalagirirwa.
Whoever seeks the way they were commanded,
alabira ddala Katonda.
They really see God.
Era buli yasaba mu ngeri yalagibwa.
Whoever asks in the way was commanded,
asobola okubanga aweebwa.
They can be able to be given.
N'oyo akonkona mu ngeri yalagibwa.
The one who knocks the way shouldn't be knocking.
Tuli Matayo essuula ya 7 n'olunyo lw'omwenda.
Matthew 7, verse 9.
Oba muntu ki mumwe, omwana ye bw'amusaba emmere, alimuwa ejjinja. Oba bw'alisaba ekyennyanja, alimuwa omusota. Kale mmwe, ababi, nga bwe mumanyi okuwa abaana bammwe ebintu ebirungi, kitammwe ali mu ggulu talisinga nnyo okubawa ebirungi abamusaba?
Our
Father in heaven will give us more. We don't want to mention what we need. Let
be
revealed of our eating and our clothing.
And
we move on to speak them to him.
For
he wants to give you what you ask. He doesn't want to pretend around.
Ask
for fish, give this snake now. Have you heard clear that what?
You're not going to
ask for grace and it gives you stone. This is why you pretend
I'm going
to seek the Lord. You're going to ask for school fees. Why do you confuse and pretend around? To seek the Lord through scriptures. Pray, stand there even still through scriptures. Tell him. To knock, still use scriptures, but we pretend it. Lord, when you first repent, but in your head you know the right thing which has brought you.
It
revealed you what more unto God. Who knows in Psalms 139? No word he doesn't know which is within you. He always knows it. And you first pretend around, Lord, have mercy, forgive.
Yet
he knows what brought you. He says, reach on the main issue. If repentance brings you, repent. Do not meander around. Pray of warfare. Better be prepared all the time.
For
some, we don't want to prepare ourselves. When I begin to ask,
so
I'll cleanse myself. This is not a Muslim lifestyle. Even the toilet, and you first here wash yourself. And you wash your mouth that you speak with the Lord after.
And you
the ears, you get the dust out of the ears.
I
don't know if that's what you do. Righteousness is kept by human beings. For God is the holy God. But we keep
it
that we may be holy.
Yes,
praise Jesus. We shouldn't confuse God, for he knows what we need. But in the word of food, he began separating like this. In 1 Corinthians chapter 6, he told us these words.
First Corinthians chapter 6 verse 13.
First Corinthians 6 from verse 13. Ebyokulya bya lubuto n'olubuto lwa byakulya. Naye Katonda alibijjawo byombiriri.
Byombiri alibikola ki?
He will destroy both of them.
Alibijjawo.
He will take them away.
Newankubadde nga yali atugezaako tulabula.
Even though he tried to warn us,
sireme okutumalamu amagezi.
He don't cease to take understanding from us.
Naye yali amaze okulaga.
But he had shown already.
Emmere yawa.
Food is going to the stomach. That is this place.
Now,
don't think that this is the food of the eyes again. I don't know if I understood.
You
showed the food you cook in your saucepan. It's the place where it goes and it calms down. And he explained in Matthew.
And he said,
after it gets out, they ask another.
Food,
you put in the stomach, goes its place. After they pass out,
and
they ask more other food every day. That's why the word fasting, it wasn't a continuous thing, for God knew the need of the body. And it's not to say that Jesus fasted many times. He fasted for profiting, even though the apostles fasted to take away sins, not for needs. There's no sacrifice you can give God to give you. But
it's
a broken heart and a contrite spirit that He can forgive you unrighteousness. Fasting is punishment we give ourselves to show God that we have really regretted what we've done.
Yes,
praise Jesus.
But
he's told you the food for the stomach and the stomach for food. That part is for it. When you read that, when you get what to eat and to clothe, that is enough for you. They have told you the food is for the stomach. Now, elsewhere,
Yesu
yebazi. Praise Jesus.
Katonda akimanyi nenyota jeeri
na yeeri. Even the thirst is there.
Bivura bwe libwa ajogerako moyo agamba. Wali bera wenjala nenyo.
That's why when he speaks in the spirit, he say they will be famine and the thirsty.
Oroza tebyaukana.
Don't you think they are different?
Enjala.
The famine.
Nenyota byebimu.
And the thirsty, are they the same?
Byebimu gana.
Are they the same?
When you
feel thirsty, then now go and eat food and we see. If God in spirit separates those words, in the flesh, are they not different? Are we together? The thirsty has its things to drink. Don't dare drink sugar. The milk and things like that.
So, what
kind of salvation? Soda is in this world and I can't afford it.
It
still doesn't need a fridge home.
If
you never asked for it, what is it going to do for you? You ask things for the eating of the stomach, hasn't he given you food? And when he sees not given, you will not ask for it. And if you ask, you ask wrongly. You want to use them for your evil motives. You want to call the neighbors and ask when they will eat meat of themselves.
When
will you pack rice home?
I think
you see matoke is being stocked here.
I have
to give you only daily food. And another can even give it to you in the evening. Just for that day. And it comes the next day when you see it passing.
As
the day is ending and they bring you some food for that day. Let's align our souls.
Amen.
Praise Jesus, brethren. On that word of asking, I have a testimony about it. One day we spent some long time eating beans at home. But a voice passed through my young child. And the daughter asked the mother. And they asked my mother, you in this place you never cook meat. We in this place we never eat meat. Remember we used to like the meat. But we could never speak the Lord, we needed meat. Now one day when we asked for meat, we got like 3 kilos. And we told the daughter, today we have cooked meat. But we never asked it yours.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Amen.
Now, brethren, concerning our needs, they brought it, they don't end there.
It
goes in the stomach. The one of the feminine can end. And
they
will arise what is called a thirsty.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Mm-hmm.
I'm going to handle them 2 ways. The eatings and the clothing.
Yes, yes.
Praise Jesus.
What do you mean?
Did you know
that
clothing doesn't start from the clothing? It begins from the body he gave you.
For
he speaks in Job 10.
Nagamba what?
And he says this.
Verse 10
to 11.
Yobu esura eyekumi n'olunyiriri olwekumi.
Job 10, verse 10.
Tonsitulude ng'amata, n'onkwasanga amata amakalu. Wanyambaze diba n'omubiri. Era wangatta wamu n'amagumba n'ebinywa.
You've heard what happens. The clothing of the Lord begins from far.
He
first clothing with skin and body. And he said, ask for other clothings. Now they come, the short, the
trousers,
the skirt and the other thing. And the climb level we got from that. And we go to houses. I don't really understand me well. For we began being clothed and we are spirits.
He
began to clothe us in the flesh.
olugendo lw'okwambaza kwaffe lugazi.
The journey of our clothing is very long.
Kati n'ekyambalo kino kyeyakuwa bw'olaba kikyankalanyi.
His clothing is he gave if you see it, Mister.
Embalabe zino.
Lord, these peoples.
Ekyambalo kino
kikitereetse. This clothing, Lord, make it well.
Kirimu endwadde
lwadde. It has sicknesses.
Omanyi ekyambalo kirimu seranfumita.
There are sicknesses in the cloth. Speak of it to the Lord.
But
you, the Spirit is getting dirty, you are moving out.
Lip
shine.
Lip shine. Lord,
what is wrong with my cloth? The lips are drying. Even you don't want, you can complain.
You
can tell that the clothing is getting wild. The bones are getting old and dusty within me. I'm not. What is wrong with the cloth? But we have not been revealed of all this. We think that when you get eaties and clothing, it's not enough for you. Now, if this cloth of yours gets so worn, are you well? Tell him to patch it. Tell him it's gotten torn. You, Lord, do it, make it well.
You've
got wounds and you see how God takes them away and restores the skin. All things are possible, I don't understand them. When we hear scriptures, we are limited without revelations in them.
Yes,
praise Jesus. We prove God has blessed us. We shall move on to understand proper.
Yes,
praise Jesus.
Tuli mu Yobu esula ekumi n'olunyiriri olw'ekumi n'ebbiri.
Job 10 verses 12.
Wampa obulamu n'okuganja n'okugyako gye ndi kwe kwaka mu mwoyo gwange.
Naye nyumiriza mu kigambo
ekyo.
Katugendeko mu Yobu 12.
Let's go to Job 12.
Olunyiriri.
Olw'ekumi n'olumu.
From verse 11.
Yobu esula ya kumi na bbiri n'olunyiriri olw'ekumi n'olumu. Okutu tekukema bigambo era n'amatama bwe galiga ku mmere yaago.
Okutu
kubeera
kwagala
otesti
wako owulireko
amawulire
gaagano.
The news is here.
Kampulire mpozi kiki?
Let me hear, what is that?
Every time
you pass the neighbor's house, they are hearing you have nothing like a
radio.
Begin to complain, the Lord tells you never ask for it. The eatings of the ears, you not ask for them.
Yes,
praise Jesus.
Yes.
Let's broaden our praying as the Spirit has revealed us more.
Tuli mu Yobu esula ya kumi na bbiri n'olunyiriri olw'ekumi n'ebbiri.
Job 12, verse 12.
Amagezi gaba n'abasajja abakadde n'okutegeera kuba mu kuwangaala ennaku nyingi. Eri ye eri amagezi n'amaanyi. Amagezi
n'amaanyi.
Is wisdom and power.
Yalina okuteesa ebigambo n'okutegeera.
Owulidde gye bisiŋŋaanibwa.
You heard where they are found.
Era mu Yakobo atugamba.
And James tells us.
Oba weebuuse magezi.
If you're lacking wisdom.
Saba ye atama ajja
kukuwanga. Ask him who never refuses will give you.
Kubanga eriyo waliyo amagezi.
For to him there's wisdom.
Waliyo amaanyi.
There is power.
Waliyo okuteesa.
There is counsel.
N'okutegeera.
The understanding.
Tuli mu Yobu esula ekumi n'ebbiri n'olunyiriri lw'ekumi na nnya.
Job 12 verses 14.
Laba, amenya so tekiyinzika kuzimbibwa nate. Agalira omuntu so tewayinza kubaawo kuggulawo. Laba, aziyiza amazzi ne gakala. Nate agasindika negavunika ensi. Eriye eriyo amanyi n'okukolera ddala. Alimbibwa n'alimba babe. Atwala abateesa b'ebigambo nga banyagiddwa. N'abalamuzi abafuula abasirusiru. Asumulula olujege lwa bakabaka era asiba ekiwato kyabwe n'olukoba. Atwala bakabona nga banyagiddwa. Era amegga ab'amaanyi.
Asiba bakabaka n'oluki n'olukoba. Naye nga mu byonna tugende mu maaso n'okuba nga tubikkulirwa. Ubikwatagana n'ekyawandiikibwa ekyo. Kamafe yayogera mu Matayo sura
y'omunaana.
N'atugamba ebigambo
bino.
Tugende mu Matayo 8.
Let's go to Matthew 8. Matthew 8 verses
20.
Let's begin from verse 19.
Matayo esula ya 8 n'olunyiro 18.
Bali tandika 18.
Awo Yesu bwe yalaba ebibiina bingi nga bimwetoolodde n'alagira nti tuwunguke tugende emitala w'eri. Omuwandiisi omu n'ajja n'amugamba nti omuyigiriza, nayitanga naawe buli gy'onoogendanga yonna. Yesu n'amugamba nti ebibe biyina obunnya n'ennyonyi ez'omu bbanga zirina ebiso, naye omwana w'omuntu talina wassa mutwe gwe. Omuyigirizwa we omulala n'amugamba nti mukama wange,
yannyonnyola ekigambo
kino,
munaasobola okungoberera
kubanga
omwana w'omuntu ennyumba talina nti
tayazimbye.
Kubanga n'ebyo birina gye
bigenda
n'ebinyonyi ne bizimba ebiso
byabyo.
Naffe akimanyi
mu
byambalo byaffe mulimu ebizimba. Era amanyi kuva ku sitepu gy'okwambaza omubiri yadda ku sitepu y'okwambaza engoye, waliyo sitepu y'okufuna ennyumba.
Kubanga
twawulira mu Isaaya.
Ani
ajijjukira? Nyambeka nyatano ne mukaaga abasinga tujijjukira. Tulina okuba aktivu. Ebyokubanga tuwona newankubadde nga wabeerawo weema ey'okuŋŋaaniramu naye ate weema zetusulamu azoogerako nnyo.
Kubanga
akimanyi enkuba egenda
kutonnya,
musana gujja
kujjakuba
bwetatonnya wajja kubaayo
empewo.
Kati gwe omubiri gwe tewagwambaza okumalayo mulefu gye gulina
osembera.
Isaya esula ey'okuna n'olunyiriri olw'okutaano. Era Mukama alitondera ku buli nnyumba ey'olusozi Sayuuni ekire n'omukka emisana n'okumasamasa okw'omuliro ogwaka ekiro. Kubanga waggulu ku kitiibwa kyonna kulibaako ekiritimbibwako, era walibaawo eweema okuba ekisiikirize emisana eri olubugumu n'okuba ekiddukiro era omwekwekebwa eri kibuyaga n'enkuba.
Kakati ekyo otakisabe mu byambalo byo,
munnange
ojasiga ng'otunula era olina osaba
n'amatwale nga
bweyogera bikoba batume
17
okuva ku 11 paka
25
yasobola okuteekawo ensalo za buli
muntu
gy'alina okusinzira
ng'okumunoonya
newankubadde nga tusigalira tuli mu
ye.
Buli omu alina amatwale
gamusalirawo
mwanaateekawo
emaye.
Ebigambo bino byetaaga bigaziwenga
tusobole
okusaba nga bwekitugwanira
okusaba.
wapangisa tosooka nyiiga waliwo ebirono ebiseera ebya buli
kintumu
kintu kino tukolaga ne malayika
w'okutesaoba
malayika w'ebipimo kati ayinza okuba mu kiseera kino enteekateeka zikyali ezo
osobola
obuuza n'omuganda ne malayika
w'okutesa
mukama ayogera ki ku nsonga y'okupangisa
kwange
nze nagayaalamu waliwo we saakola we kubanga twawulira nti abamu emikisa gyabwe
gibayitakogiyitako
ebirono
ebiseera
basentegi zaazo ne ziyitako naye mukama atuyamba n'aweereza okuva mu
tukozesa
ekyo kyetulina mu
bwesitukiweera
ekimu ekyekkumi
n'ebiweebwatubulaba
yeesigalizaayo okw'omukisa ogwo
gusinga obungi
kubanga yamanyanga tusobola okuyisaako ebirono
ebiseera
ebiro bye walina okuzimbiramu wali okutta ekkuba
atedda
oli mukugula
bamalaya
nga sente waziteekamu
ebyotogenda
okudda
ebiro by'okuzimba
nga bagamba okimanyi nti byali
byakuyita
n'omukisa gwekyo
teguliwotikozesa
ekimu kye ekyekkumi kwogwo ogwosigaza
omutonomukama
akuweereze kuguli mu
ggulubakuddizewo
ebirono ebiseera revanse singa oba byongereko mu
maaso
musajja waliwo eyabisaba
omwongereyongereko
oko mu
maaso
yesu
yebazinaye
nga tulina okwetegereza ebigambo
ebyo
yesu
yebazibweosobole
okubitegeerera
ddala
bakolesa ekisookesuli
omusanvunaye
nga tetunaabeeyo kasookere mu ngero
ejja
okusobola okugyayo ekigambo
kino
tuli mu ngero kumi n'omunaana aleba omukazi w'okuwasa
engero essuula ekumi n'omunaana
olunyi lwabirimu olumu olwabirimu ebbiri
n'olunyiriri lwabirimu bbiri ngero essuula ya kumi n'omunaana olunyi lwabirimu bbiri alaba omukazi okumufumbirwa alaba ekirungi era afuna okuganja eri mukama
bw'onaabanga ogamba ekyo nakyo si kyakulya
kyamaaso
beererawo ate bw'olaba gw'olabye
tugenda
kubeera n'oyo omwakumalenga
ekigambo
kiri
nti
bw'ofunanga ekyokulya
kikolenga
kigaziya nekigenda mu
bweki
era kireeteramu abo bakolisa ekisooka
musanvuti
n'oyo ayakanga akolenga ki
awasenga
ebyokulya obirabye ooluganda egundi edisa ogamba ki ku nsonga eyo onaabeererawo nga
toliddeee
ati mwagambye emmere eri
etumalenga
y'olubuto
of the stomach
kiweefurukuta
why you struggle yourself in the bed
ebisingawo tugenda binyonyoka
we shall get explained more
olunaku uli
on the other day
tugoleka ku bigere
byaffe
omutegeeze nti mukama atisikale
lord right now
tweyogedde okubikulirwamuera tunayongera
okubikulirwakubanga
abasajja nga basolomoni wabazimbira amayumba
dawudi
n'obawa n'ebisinga ebyo
bingi
waliwo neyeetaaga obwetaze okulaba ku nsolo ng'alundako ewaka
tugenda
mulaba ng'asaba ku ndogo
eyali
waggulu
nabe
oyagala
bakuvugeoba bakuvuge
naye olw'okuba obwetaavu
okutwaa
tetugenda asaba kusimba amamotoka mangi
ebitumala
bijja
tegeera
oluka ku bigere kitaffe tukwebaza olw'akaseera akalungi kootuwadde tukugulumiza era tukuddiza ekitiibwa n'ettendo mukama wa bakama abakaba ba kabaka omuyiza ebintu byonna era tujja gy'oli mukama mu kusaba kuno nga tukutegeeza bye twetaaga siba omuyinza w'ebintu byonna nga tukuddiza ekitiibwa n'ettendo mu linnya erya mukama waffe yesu era kuba omwoyo omutukuvu atukulembeddemu kubanga oyo ayinza okusabirawo ffe abatukuvu nga bw'oyagala nga bwe kyandika mu balumi essula ey'omunaana olunyiyo olwo okutandika olw'abirimu omukaaga paka abiri mu mukaaga paka abiri mu munaana oyogera ssebo katonda ffe nti era omwo omutukuvu atusabirawo gy'oli nga bw'oyagala era nga bwe twetaaga ne kankana atukulembeddemu bw'ayongedde okutubikkulira ebigambo n'engeri gye tunaabisabiramu ntwategedde mu ngeri essula esooka 23 nti tunakkiriza okunenyako n'atufukako omwoyo wo anaatuleetera okutegeera ebigambo byo tuwulidde ebigambo ebyo wayogera mu Luka 11 tuwe emmere yaffe eya leero ayi kabaka bakabaka era tweyongedde okubikkulibwa nga bwe twasooka okutegeera sibo katonda affe temiseewo ekisooka essula omukaaga n'omunaana bwe tufunanga ebyokulya n'ebyokwambala bitumalenga wabaddewo okubikkulirwa kubayogerako mukama ogamba nti bwe tutabikkulirwa tuzikirira nga bwe wayogera mu sibo katonda affe mu ngeri eyo essula eyo eya 29 18 wabulawo okubikkulirwa abantu bazikirira era nga tuzikirira olw'okubula okumanya bwe kiri mubebula mukoseya essula ey'okunoonyera omukaaga sibo katonda affe omuyiza ebintu byonna oluno ku byokulya tubikkuliddwa era tugaziiziddwamu oyongera otutegeeza ebyokulya byaffe n'ebyambalo byaffe kubanga tuwulidde okukkiriza okulina okubeera mu kusaba kwaffe wayogeddeko osinzira mu Matayo essula eri 21 oyogera nti buli kye munaasabanga kinaaba mu ssaala kinaabakolerwanga embama n'okukkiriza era nga tewali kubuusabuusa twawulira mu Baruumi essula ey'omunaana essula ey'ekkumi n'ekkumi n'omusanvu okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kyo era weewaawo mukama tutegedde mu Matayo 7:7 okujja tukonkone okujja tusabe tunaasabanga n'okukkiriza era nga tuwulidde ebigambo byo ayi kabaka bakabaka weewaawo tunaakonkonanga nga tukozesa ebigambo byo sibo katonda ffe omuyinza ebintu byonna era sibo tunaanoonya mu kitabo kyo kyonaatuggulira sibo katonda ffe tetugenda kwebuzaabuza mu ebyo bye twetaaga kubanga tuwulidde oyogera nti tewali agenda asabamu kyennyanja aweebwemu omusota era tewali agenda asaba mugaati bamuweemu omugaati bamuweemu amayinja sibo naatuwanga ebyo bye tusabye okubikkulirwanga bwe kiri leero twongedde okutegeera oyongedde okutugaziyiza mu byawandiikwa ebitukuvu olwaliro sibo kabaka bakabaka oyogera mu bakoliisi eri ekisooka ng'oyogera nti emmere ya lubudu weewaawo sibo katonda ffe newankubadde nga twetaaga emmere eya leero twongedde okutegeera tewaliwo egenda mu lubudu lwokka awo nga weekola emirimu gyayo sibo katonda ffe n'olyoka otutegeeza era ne ku mulundi guli mu Matayo 10 wagamba ebutereevu emmere egenda mu lubuto era neefubutukamu n'egenda bwetyo netuwulira obadde okozesa Amosi essula eri ey'omunaana sibo kabaka bakabaka muyinza ebintu byonna onywole 12 n'okukwira tewalibaawo enjala eyesi yakulya mmere yakulira kigambo n'ennyonta era twategedde mukama waliwo nnyonta egolokamu ffe nga nawo byetaavu era nga mmere yaffe ya leero gyetwongera mu maaso okwetaaga ewutegeera mukama nga tunaakusabanga ebyo netugaziyizaamu ddala mu kusaba kwaffe kubanga sigwe watubonereza era sigwe watuyigganya mu bigambo ebyo bwe twalowooza nti emmere gy'otuwaddeyo mubiri yokka ey'olubuto enaamalanga tutegedde nti n'amatu gatekitinga ebigambo nga bwe tuwulidde mu Yobu essuula eri sio katonda ffe ye 12 ne kaakano mukama ngaakama katesitinga emmere amatu gatesitinga ebigambo era gaayagalanga okuwulira tivi n'okubeeraku ku leediyo okuwulira amawuli n'ebintu ng'ebyo era twemulugunya bwe tutaabifuna sibo kabaka bakabaka nga tusaba otusonyiwe olw'obutasooka kubiwa ebyawandiikwa by'ebitukuvu twongedde okuwulira sibo katonda affe ng'otutegeeza ebigambo ebiri ng'ebyo nti alaba omukazi ddala butereevu ow'okuwasa afuna okuganja gy'oli nga bw'oyogedde eri mu ngeri essuula ayi kabaka bakabaka ey'18:2 mukama etutegeera nti n'amaaso galina emmere yaago era enaagamalanga kubanga oyogeranga nti omuweerezaawe anaabanga wa mukazi omu era wa musajja omu ekyo nno kinaamumalanga kubanga omugambanga tamugobanga era tayendanga kale anaamaliriza nga alina oyo tuwulidde mu kimakolisa ekisooka sulira omusanvu timukifo ky'okwakanga ofuwasenga olwonna n'ekyo kiwe ebyetaavu byakyo kiggwenga ayi kabaka bakabaka kale mukama tubikkuliddwa ebigambo ebiri bwe bityo era nitwongera okubikkulirwa ebigambo ayi katonda ffe omwesigwa ebyokwambala ne tusaba byonna mukama bye tuwogera mu kigambo kyo okkiriza obituukiriza eri obulamu bwaffe otugabirire kubanga watutegeezezza abamawanga babinoonya ebiringa ebyo ayi katonda ffe omulamu oyogera osinzira mu Matayo essula ey'omukaaga olunya otandika olw'omukaaga
okutandika olw'amakumi asatu otegeeza nti temweralikiranga ki kyemunaalya ne kyemunayambalanga kubanga abamawanga bayayanira ebiringa ebyo ebabinoonya mu ngeri zonna embi n'ennungi naye kabakabaka n'ogamba nti omanyi nga naffe tubyetaaga n'otegeeza tunoonya obwakabaka omwoyo omutukuvu oyo etwategedde mata 12:28 olwo nno weewaawo so kabakabakabaka anaatukulemberamu okutugabirira ng'ezzadde eryo kubanga obwo bwe buyinza obwatuwa byonna bye twetaaga mulamu buno ne mukuweereza sebo katonda fe omwesigwa kubanga ategeeze butunaanya obwakabaka n'obutuukirivu bino bye twetaaga onaabituwongerako kubanga onaatuma malayika w'okutuukiriza ebyo byonna bye tunaasaba mu kigambo kyo gamba wategeeza mu zabbuli eya 13:11-12 oyogera sebo kabaka bakabaka ng'otegeeza nti bamalayika abatuukiriza ekigambo kyo era abakola okwagalako banaayinza okujja okutuukiriza kubanga gyemiyo gituweereza gamba kiri mu Ebulaniya essula esooka 13 tebamalayika gyemiyo giweereza abagenda osikira obulokozi maatika w'ebipimo anaatumibwa ku nsonga eno gamba kyawandikwa mu kubikulirwa essula y'omukaaga onyolwokuna olwokutaano n'olwomukaaga oyogera nti malayika w'ebipimo agende apime ebyo bye twetaaga mukama alabisibwe obiro n'ebiseera ebyobwetaavu bwaffe kubanga gwe toludde era sebo katonda ffe togayaddeeyo aye katonda ffe oyanguye ozze mu kiseera kyennyini era mu biro ebituufu we twetaagira we tuyayaanira aye kabaka bakabaka obwetaavu bwa mubiri obwa buli ngeri waliyo abeetaaga okulaba sente n'okuzibala mu ngalo zaabwe aye katonda ffe omuyiza ebintu byonna ebyo byonna obitulabye naye bw'osonyiwa obutali butuukirivu n'olw'obutamanyanga bwe twakuwayiriza nti watumma twali tetumanyi kusaba ne kaakano tuyigiriza oyita mwoyo omutukuvu kubanga basuubiza mu Isaaya 48 oyogera nti nze mukama abayigiriza okugasa n'olwayo tweyongedde okuganyulwa mu kigambo ky'otubikulidde ekyebyetaavu byaffe twongedde okutegeera ebyambalo byaffe nga tebyatandikira ku ngoye byokka wabula oyogedde mu Yobu essula y'ekkumi ng'ogamba nti wasooka okutubikkako onyola okutandika olw'ekkumi n'olw'omwenda olw'omwenda n'olw'ekkumi tewatubikkako olususu n'otubikkako ennyama n'amagumba wooto bwe watwambaza okusooka era n'otugamba ebyambalo by'engoye bino bwe twali mu lusuku aye katonda ffe olubeerebeera essula y'okusatu n'olyootukolera amaliba n'otuwa okwambala ebyambalo byaffe bigende mu maaso n'okugaziwamu aye katonda ffe omuyinza w'ebintu byonna oyogedde osinzira mukama waffe yesu mata essula y'omunaana okutandika ssebo katonda ffe olunyoolwo olw'20 n'okukiira oyogera nti ssebo kabakabakabaka tuweewaawo ebiba birina empuku mwe biyingira okuwona empewo n'enkuba era n'oyogera ku binyonyi bwotyo nga birina ebisu byabyo naffe mukama n'otugamba walibeerawo weema zaffe era ssebo katonda ffe okuwona enkuba okuwona omusana okuwona ssebo olubugumu n'okuwona empewo ennyingi ngaba oyogedde mu Isaaya essula y'okuna onyolw'okutaano olw'omukaaga tukusaba okkirize okutugabirira ssebo kabaka bakabaka kubanga oyongedde otubikulira mbe twetaaga abapangisa mukama bategeeza ebiro n'ebiseera bwe banaakoma ku kigambo ekyo ne bafuna ku mayumba agaabwe ne babeeramu nga benyumiriza era nga bakujjukira era nga bakunoonya nabo wategeeza mu bigwa batuma essula eri ey'17 kuba kule 19 paka 25 tiwateekawo ensalo ez'okutuula kwaffe buli muntu asinzire mu nsalo z'onaaba omugabiridde okulabika ssebo katonda ffe ng'akunoonya nga takyemulugunya kubanga ayogera nga agamba tondeka kubeera mwavu okuvumaganya erinnya lyo so tondeka kugagawala ekisikiridde nenyinza okwerabira erinnya lyo nendivumaganya ssebo katonda ffe omwesigwa tetukwerabirengamu ebyo byogenda okutugabirira kubanga wategeeza mutemisi mu Yakobe essula ey'okuna ng'ogamba tubisaba tubikoze obubi tetugenda kukoza bwetutyo ayi kabaka bakabaka tugenda okukoza obulungi kubanga ku mulundi ogunaddako tunawulira eddoboozi ery'ebyamagero byo eribeere malegawo ebyo byotugabirira tunakakkana era tunawuliriza mukama netukozesa obulungi netuyamba abooluganda baffe netutayinza kwekola byamalala tunakkiriza mukama ekiragiro kyo kinaalabika mu masakati gaffe naffe tunayinza okunywera weebale katonda afumuiza ebintu byonna kubanga ogenda tuzza emikoa y'abatume essula ey'okuna webayogera ekimu kigambo okukyogera ddamu kubikulirwa naawe n'olyokobawa buli omu ng'obwetaavu bwe bwalinga abaayinanga amayumba amangi abamu bo baatundanga ne baba bannaabwe ne bagula ewalala nabo ne bazimbanga tewaleka mubo omwavu era eyeetaaga mu mubiri wabagabirira ne mu mwoyo baafuuka bagagga naffe mukama tukakasa nga tugenda okubeera bwetutyo bwe tutegedde obwetaavu bwaffe tumanyi nga onaatugabirira era tunaayinza okugabana kubanga oyogera ku kanisa eyo nga bonna baafuna nga bebeetaaganga n'olyoka ojjamu abaavu mu masakati gaabwe ng'otuukiriza kye wayogera ssebo katonda ffe mukyamateeka 15 noleka nga mwavu wakati mugwe era owa oluganda wo okubeera nga omwavu naffe mukama ng'otugabiridde otume malayika wo ng'akulembeddwa mu mutukuvu mwoyo w'okuteesa ayi kabakabakabaka ow'ebiro n'ebiseera ow'ebipimo w'ekwesula omukaaga omutume malayika wo amenzaani apimire ffe n'abo bonna abakuyayaanira mu nsi yonna abakukaabirira wekama otuwe be twetaaga w'obuyinza bwo we buli mu Peetero ekyokubiri esula ekyokunyolokusatu obuyinza bw'obwa katonda bumaze okutuwa ne twetaaga mulamu guno ne mukuweereza ayi katonda ffe osinzire mu ggulu lyo otume malayikawo okugenda ng'akuŋŋaanya ebyo byonna bye twetaaga okuva mu mawanga aga buli ngeri ne mufe ebya buli ngeri okutuleetera tukozese mu bulamu buno ne mukuweereza kubanga tunaayinza okuyimirira sibo kabakabakabaka nga bwe tuli bulijjo oli mulwanyi w'entalo asobole okulwanisa buli ekibadde kiyimiridde mu kkubo lyaffe nga bwe yategeeza mu Yobu essula eri 12 tusaba osindike ekire bamalayika abalwanyi okusingana ebadde biyimire mu kkubo lyaffe badde biremesa okuweebwa kwaffe mu biro biri eri mukama wali ogenda kuliisa eggwanga ne Isirayiri naye waaliwo abasajja abafirisuuti abaali batadde ekampu nga bawambye era nga banyaze ebyokulya by'abaisirayiri naye wayikozesa abasajja abagenge ne bafubutuka emabega waabwe walabikayo ekire bamalayika ab'entalo baali badduka ne balekawo ebyokulya byabwe era baabifuna naffe kankano mukama malayika w'obugabirizi ng'agenda okuyitamu okuleeta ebyokugabirira kwaffe ebyobugabirizi bwaffe buli ekibadde mu kkubo lyaffe ekibadde ekiziiza tusindika mayiko omulangira waffe ayimira abaana b'abantu mu nnaku ez'oluvannyuma okusinza mu danyeri esula 12 tumutuma ogenda okumeggana n'abamasaza abadde bayimiridde mu kkubo lyaffe sebo kabaka bakabaka leka mayika ayitemu n'ekirala kyagende ng'atufuula abawanguzi era nga tuwangulira ddala katonda ffe omwesigwa kubanga tandika Baruumi esula y'omunaana tuli bawanguzi n'okukirawo twawulira mu kubikulwa esula y'omukaaga nyosooka n'olwokubiri mukama emalayika amalayiko atudde ku ndogo enjeru n'atambula n'ekirala ng'agenda ng'awangula agende ng'awangula leka ayitemu mukama okumeka byonna ebadde mu kkubo ly'obugabirizi bwaffe okubiziiza n'okubiremeseza ddala okutta enkwe zaabwe ebadde bagerengetanyiza okulemesa abantu bo ab'omukanisayo mu Uganda ne mu nsi yonna okugabirirwa sindikirako malayika abadooni kwonoona emirimu gya sitaani nga tumaze okukwata emyoyo gyammwe ne gisibibwa nga bwe kyawandiikibwa Luka 11 tosobola kuyingira mu nyumba ey'amaanyi n'onoona emirimu gye okugyako ng'osoose n'omukwata n'omusiba tusindika malayika w'enjegere ku bikwa 20 okwata ekirawo bya malayika ba sitaani bamalayika abaagwa egyayita emizimu okugikwata ogiteeka mu nnyo obutakuma otukufuna ku lw'omusana malayika w'okuteesa ng'ayitamu okukuŋŋaanya ebyo eby'ekkanisa bye twetaaga mu kanisa ya Uganda mu kanisa mu nsi yonna abakuyayanira era abeenenyeza abalese okugenda eri bannabbi b'obulimba eri abatuma ab'obulimba abasumba obulimba n'abalogo olw'okuweebwa abakomyewo gy'oli okuyayanira n'okusaba ggwe katondaffe okugulawo enzigi z'eggulu okutugabirira n'okutulwanirira otume gy'eryo nga basiba abamasaza abadde mu kkubo lyaffe abadde mu kkubo ly'obugabizi bwaffe mu mirimu gyaffe mu bibanja byaffe mu bwetaavu bwaffe mu buli kintuwa gyaffe ayi mukama kyebasooka okuteekateeka kweokugitambuliramu efeso 2:10 tewaliyo emirimu emirungi gye wateekateeka kweokugitambuliramu buli ekibadde mu kkubo lyaffe tusinze mayiko tusinze malayika abadooni ow'enjegere okulwanisa ebyo ayi kabakabakabaka okubikwata okubisiba era ne mateeka w'omuliro ayitemu emabega okwokya amaanyi gwenazikiza agabadde mu kkubo eryo bayibuli eraze mu zaakariya esula eyo eyo esooka 18 nga babafefeta babayigganya nga malayika nga bali bana kuliko malayika abayiko abadooni malayika w'omuliro ne malayika w'okuteesa owebiro n'ebiseera ow'obukabirizi era mu zaakariya esula ey'omukaaga ne balyoka bafuluma n'ab'obukabirizi n'ofulumirako abali ku ndogo enzirugavu okugenda bali nga bafefeta nga bagoba abalabe baffe mu byaffe era nga bayigganya emyoyo gyonna emibi ebagiremesa leka malayika w'okuteesa ng'alagirira era nga bakolagana ne malayika Gabudyeri mu birooto ne mukolesebwa okutandika okulagirira abantu bo mu kkubo ettuufu ow'okusingana be beetaaga mu linnya erya mukama waffe yesu weebale kubanga otumye gy'eriwo ayi kabakabakabaka tukugulumiza tukusinza tukuddiza ekitiibwa n'ettendo mukama atubikulidde mukama tobikula ky'otagenda kukola wayogera mu Mika bw'oyogera nti tokola kintu nga tonaba kukibikula ne kankano tubikulidde bingi era tumanyi ng'ogenda mu maaso n'okubituukiriza ssebo katonda ffe tukwebaza kubanga n'olwaleero tubikulidde ebyo byetaavu byaffe ebyo byennyini byogenda okutanula okukolako n'ebyomwoyo byonna nga bwe zootutegeeza tukugulumiza era tukuddiza ekiibwa n'ettendo kubanga okoze wamu naffe mukama nga bwategeeza oli mukozi wamu naffe abakwata ekigambo kyo weebale kubanga ayi katonda ffe ejjeri olireseeyo nga lirwana n'abagabirizi obaleseeyo nga bakola we wategeeza mu Yoswa esula eri 10 oyogera n'enjuba n'omwezi okusigale nga biyimiridde baweereza bannaffe bamalayika basigaleyo nga bakola mulinnyirira mukama waffe yesu tusabye n'okwebaza amiina.